halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 19 iyo 23 mitir baan iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka dhan waxaad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com. Waxaan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Waa subaxnimo Isniin ah, bisha Oktoobarna waa 25 sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamkana waxaa ka mid ah qayb ka mid ah wareystigii uu VOA du ay la yeelatay Muqtar Robo Abu Mansur.
Maalinkaas Axmed baan noolaa, waa isoo wacay wuxuu igu yiri qadiyadda baybaracaad ka samaysay saameyn weyn bay nagu yeelatay, waa in dawo loo hela. Markaasaan ku yiri maxaa u dawo ah, wuxuu igu yiri dadkaas waa in berka laga aflaa.
Doorashooyinka golaha deegaanka qaybo ka mid ah Puntland oo Saaka ay dadweynuhu u dareereen. Waxaa kaloo aad maqli doontaan Yurub oo xanuunka coronavirus uu furaba aan ku hayay ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Dowladda Itoobiya ayaa laba weerar oo dhinaca cirka ah shalay oo axad ahayd ku qaaday gobolka Tigray. Dowladda dalkaasi waxay xoojisay howlgalka muddada toddobaadka ah socday ee dhinaca weerarada cirka ah, kaasoo ka dhanaa ciidamada mucaaradka ku ah ee gacanta ku haya inta badan gobolkaasi. Mid ka mid ah weeraradan cirka ayaa lala beegsaday galbeedka gobolka Tigray, agagaarka magaalada la yiraahdo Maya Tasebri, oo ah meel markaasi ay sheegtay dowladdu in ay ciidamo ka tirsan TPLF ay tababar ku qaadanayeen. Sidoo kalena weerarka kale waxa uu ka dhacay magaalada Cadwa ee waqooyiga gobolka Tigray, waxaa uuna sheegay afayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Lagasa Tulu inay bartilmaameedsadeen warshad militarigu leeyahay oo TPLF ay gacanta ku haysay sida ay dowladdu sheegtay. Ma jirin qaab loo xaqiijin karay sheegashada dowladda maadaama isgaarsiinta gobolka ay go'an tahay. Afayeenka TPLF Gidaajo Reda ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inuu qof deegaan ka ah ka xaqiijiyay in duqeynta ka dhacday deegaanka Maya Tasebri ay ku dhacday cisbitaal, isagoo intaasi raaciyay inaanu la socon khasaaraha weerarka Cadwa uu geystay. Dadka ruushka ah ee dalbanaya fiisayaasha deganaanshiyaha ama kuwa dadka degaya Mareykanka ayaa hadda laga doonayaa in ay u safraan safaaradda Mareykanka ee Warsaw, sida ay sheegtay shalay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, iyadoo arrintaasina ku eedeysay ruushka oo xaaladda sii adkeeyay. Arrintani waxay soo baxday kadib markii la xalin waayay xiisadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Ruushka, taasoo gaartay heer midi-midi ku taag ah, waxaana Moscow ay hoos u dhigtay tirada diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha diblomaasiyiinta ee Mareykanka ka jooga Ruushka. Ruushka waxay cambaareeyeen talaabada Mareykanku ee bixinta fiisaha ay ugu wareejiyeen Warsaw, waxaanay arrintaasi warbaahinta kala hadlay Maria Sakharova, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa eedda arrinkan dhabarka u saartay Moscow. Muqtar Robo Cali Abu Mansur, oo horey u ahaa ku xigeenkii ururka Al-Shabaab oo bishii December ee sanadkii 2018 dowladda Soomaaliya ay ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed, ayaa bixiyey wareysigii ugu horeeyey. Muqtar Robo waxa uu tan iyo bishii December 2018 ku jiray gacanta dowladda Soomaaliya isagoo mar lagu hayay xarunta hay-adda nabad sugidda ee NISA. Sanadihii ugu dambeeyayna waxa uu ku jiray xabsi guri. Muqtar Robo waxa uu la soo xiriiray idaacadda VOA, waxaana hore u maqasheen qaybo kala duwan oo wareysigiisa ah. Haruun Macruuf ayuu u waramay qaybtana, waxa uu kaga hadlayaa ururka Al-Shabaab iyo gelitaankiisii baydhabo xilligii uu ka tirsanaa Al-Shabaab.
Waa kala saarnimada horta مركان مقدسي إلي بي مركان كالتاج ميسان الله بغن أيها البحيري هران أشيغي وكالي عن إيجي إسخلافني هران أشيغي نانا قيلة كالتاج مي أتكن أبيبي إسخلافها معمه كالتاجا يوم وزير برسيه من أنا قيلة كالتاج مي ما إنتريان أردن وانك أقيلة عنه كالتاج مي كبير أمي ديان كيلان إستطيلي ومستجيوهي دروس بانكو أخيناهي ماشي إلى أنو إستجيوهو إلى حدا قرتي في الحاب بعضي بعضي من بدن وحيابيه الآن بسيطلي وحكم إلى أخ وحاكم بها أنو دور كازجيه وشي أبدا لدي جعني إلى لدي رحمة الله تعالى عليه شيخ مرجي لدي لي وانك هاللي هدا الحفظ وطالجي ويبعد خائنات فيه ريسان أمرين وكان لدي شيخ هو شهيد بن حراب دوري بان لدي جعني من مسلم هو تكن عيون مدينة عمر بن الخطاب إنه في كان دلينا قال في بوعة وتدل على المجلس من كشاع بقاب الجلي وحنك إن شغل المجلس يبوعة شغل مسلم ما قرن اللي يقول ما شاع بقاب الجلي تكن عيو فوقه أسم بي أي سلاج كجلين أي ما أنت كرسين من شاع بقاب الجلين أنا جريد من حرام بعض وقت عمل كما يشل غير خلاك هذي هارون كان نفسي أكمل إلى حيالها كانوا عديد كهوين عن كوشي أبا عيسها يوحا كان إلى عدى مركة ليسوه وعيد الفرين أنا وميشي إستجيه ودريس أخينا أي أي مريكاً كا إذا قارين العكتين إسعالين مركي العكتين قاري غد بغن أمانك عن سجين يوني دريس اندوهان وعن قار بغن مرو عن كوه غحوة بنتين إلا هون حسين تبنتين أي إسوه وعين مركان فاصلية هين ولا الهارين أنا أقول يجا إجالي سين أي أنا أقول جالي سين معي مسلمين خلدا من أيديهم بانو هاي الساحة ما قالينا لكن جايوا إجالي سين إذا إجالي سين نفت هذا نهدن هنا نبي جوتو قلطة من يوحي إيجو قرين بي كم يتهاي أنا أقول جالي سين معي وجي رأسو وعي وحي لجي رحلين مريد كان كالعكس كعافة علي وحان ربنا إنا الديني سوف أكيد هذا العقل إيا مقالي كرو أنا أباها وإسار ما نيسا كذب الإنجيل وإفارة هاي أنا فبا سيغيران كفبا وإذن لين دونا وانوت هاي لبعوث لكن ما يانكو إلي مالكو قولان إفارة مدين وقالنا مدين لهنا ما يانكو إلي مالك أزي قدهن دي جاجا بنا غار إلي كمدهي قدهن دي جاجا بنانانا يقلي وحان كو إلي دي جاية كلمة مريكان قولي جيوا وبعضين كو بنانا قولو بنانا يتاجانكو إلي
وقرت مالكا een su'aasha halka la suudiin kar waxa weeyaan marka dad far badan bay gacanta shabaab saas u baxaya sheegtay oo dad badan oo rayida waxaan ku raaxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba marka ma ka qoomaysa shabaab inaad ka mid noqoto
ee horta wali ugu anigu mu'amarad iyo laab maraka shaqeynin maana leeyo yaqaano على دارا نوحي إليه يستوى ورقو شيري واد مغلسي كاكا بحثالي إليه أنه وحان عمي كان عدد سأتنا على بدن دولي من أجل فهدي وحي الدولي إلا لدرره يحي حقنا للشد إنت عصرون بعن قري وفق بني آدم بني آدم كأوضب كل ابن آدم خطاء خير خطاء إلا التوابين وحكا استوى خلبا وحي مغلام ومعنه وخلدنا يتربي جيدا عنه وطوبة كينا يلو عبقى في ليس عن العرك وشي يتنحك مستوى ناكسنا يو عن سمين سمين كبول ميمار
وي سؤال شكالي حد حلقا كجرتا ساحبا سياسة يو صومالي لدي استياشين لدي سنيس وحويا الشباب ميهين أرو الله لكرو ديار مويهين ورحاجود جوابتا
وكان أتعبيلها بان كذا 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 نغضو دبك دبك حل الدعيبة وحيابها أغدر نوم برنكاس عن كدير المي باهي وادوك هاي بيقبو مركان قال المي دبك يجيوين الدبانة تدبو مياسي ديكي اللي دبالن بان ميخي تديني رمتي مركي وعلاها ورمي وميش هذا البيض بحين وقفنا معانا نوحي الليل مالين كاس أحمد بان نوله وعيسو وعي وغير يجيوين هذه يبدأ بإدراءات كثيرة من سيسامين وين بين غلية لكي وإن دول الله لح مركها سرانكو إلي محاق الدواء وهو إلي لدفك أدواء إن برت لغا أصلاح أنت وحافي أن الله إنو نولا عن لحاية وإن جواب كارو لكن من أبايا وورجي
كاس وحاوها مختار على أبو منصور وحاوه رميي حارون معروف دغستيال قيبتن او دنبايسو دمهستران waxaad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimada hadii Allah uu dalay uu noo samaxo markana Puntland dadweynaha ku nool magaalooyinka qardho ufweyn iyo eel ee Puntland ayaa saaka u dareeray goobaha codbixinta iyadoo amaanka magaaladana magaalooyinkaasina si weyn loo adkeeyay wariyaha Faadumo Yasiin jaamac oo ku sugan magaalada qardho ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda magaalada iyo sida ay doorashadu u socoto
doorashada saddexda degmo u feyn eel iyo qardho oo ah mid hordhac ah ayaa saakay lixdii subaxnimo waxa ay ka bilaabatay degmooyinkan loo asteeyay waxana gabi ahaanba la joojiyay isisocodka gaadiidka magaalooyinka ay ka socoto doorashadu taliyaha qaybta booliska gobolka Karkar gaashaanka sare Faarax Nuur Maxamed ayaa fiowe u sheegay in 25ka goobood ee degmada qardho ay ku sugan yihiin ciidamo ammaanka sugaya waxa kale oo taliyuhu inoo sharaxaya talaabooyinka dhinaca ammaanka ah ee ay habeenimadii xalay ku dhawaaqeen
ammaanka gobolka Karkar guud ahaan waa sugan yahay degmada qardho waxa ka dhacay doorashadan 25 xarumood oo soo jeedin loo diyaariyay ba ee ka dhacaysa doorashadu ciidamada amniguna goob kasta way ku sugan yihiin waxayna sugayaan ammaanka waxa dheer ciidamadaas ciidamo kale oo ka saaido loogu talagalay magaalada dhan ee amnigeeda sugan marka amnigu saakayto waa u jeedaa sida xaaladiisu tahay
dabcan jawiga horuba ka bedelan yahay marka bal awaamirta cusub oo saakay dadka aad ku soo rogtay maxaa ka mid ah idinku amniga sugaya
faaduma ay dadku wax badan ay sugayeen baa u yimid waxaan filayaa inaan saqaadan doono waxa ka reeban gaadiidka isu socodkiisa magaalada maartay in la jaam gareeyo waxa ka reeban qof aan kaar wadan inuu seejooyin ka yimaado oo maaratay dadkii codeynayay oo leenka ku jiray oo qashaad ku sameeyo waxa ka reeban magaalada in waxna soo galaan waxna ka baxaan marka ammaanku boqolkiiba boqol ammaan la isku halayn karo way aad buuna ammaanku sugan yahay
qaar ka mid ah siyaasadeedyada u xusuu duubaya inay guulo ka soo hoyaan doorashadan iyo dadweynaha doonaya inay codkooda dhiibtaan ayaa dareenkooda uga waramay VOA
magacaygu waa Maxamed Khalif Xasan injineer jabiye gudoomiyaha ururka cadaalad iyo sinaan olihii waa noo soo dhamaaday saddex isku soo bax baan ka qabanay magaalooyinka ay doorashada hordhac ay ka dhacayso oo maanta waxaa la sugayaa shicibku inay codeeyaan codkoodana ay ku kala saaraan ururada
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Aashiq Khadir Cabdi waxaan ka tirsanahay urursadeedka ka dareenkayga wax la soo koobi karo ma ahan maanta waa maalin taariikhiya waa maalin isqori doonta baal dahabka ka gali doonta marka koowaad waxaan rabaa inaan Ilaahay mahad celiyo noo suurta galiyay marka labaad waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani oo ifaafaladaas cusub iyo hirgelinta iyo asaasintaas u qabaaligay oo dhagax u dhigay ina codkeena dhiibano waxaan ahay inuu sharax golaha deegaan waxaan u taaganahay golaha deegaan ku soo baxo kuraasta ina ka noqdo dadka bulshada wax ka bedeli doona degmada qaran waa deegaan doona dalay
magacaygu waa Nadiifa Maxamed Cali waxaan ahay isku duwaa ururada haweenka sagaalka gobolka Puntland saaka waxaan u taaganahay inaan codka bixiyo waan aad baan ugu faraxsanahay in ay noqoto qof iyo cod guulo waaweyn inay ka soo hoydaan oo ay maaragta taabo gasho aadi aad saaka waxa jirto gabdho badan oo maanta u taagan golaha deegaanka gabdhahaas oo ah xisbiyada kala duwan ee tartamay marka fursad aad u weyn waa 42 gabdhood baa ku jira marka waa fursad fiican
jawiga magaalada qardho waa mid ka duwan xilliyadii hore waxana saaka lixdii subaxnimo dadweynuhu u dareereen goobaha codbixinta safaf dhaadheer ayaa loogu jiraa sidii qof waliba uu codkiisa si toosa ugu dhiiban lahaa Faadumo Yasiin jaamac VOA qardho
mid ka mid ah qannada qalabka beeraha ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa hindisay makiinada macmal ah oo dhulka lagu falo isla markaana waxtar u leh wax soo saarka beeraha kuwaas oo dadka beeraleyda ah ay kaga marmaan qalabka dibadda laga soo dhoofiyo oo qiimo badan ugu kici jiray qalabkan ayaa hoos u dhigay qarashkii makiinadaha dibadda laga keeno ku bixi jiray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixintan noo soo diray
Xasan Cali Cado waa 20 sano jir in ka badan 30 sano ahaa makaanig weyn oo geerish gawaarida lagu sameeyo kule xaafada Baryare ee magaalada Jowhar. Xasan Cali waxa uu farsameeyaa makiinadaha gaar ahaan cagafta beeraha lagu qodo. Waxa uu ka waramayaa sida ay ku timid in uu hindiso cagaftan uu farsameeyay.
Makiinadan waxay u hirgashay in marka hore daruuf daruuf taas waa in Berlin ah Berlin oo isku xisaabtan sidoo kale iska arir santa maska hadii kale ay ku soo dhacay maadaama Berlin on ay oo dhibaateysanay oo laga marbeenin taas ay isu urgelin jangafaki biya caway waa oo motorada biya iyo motorada xaneenta oo loo isticmaalay waxaan u doortay dhaqaale iyo wehen aan ka baxay karayna sugiya motor kale inta uu weyn dilaa qarash maraba qarashki aan ma haas wehen haas la saacadaas inaan wax ku qabsado fikrada aan ku dejiyay markaa garaash meeshaan aan ka shaqeystahay oo nolol maalmeedkeeda aan karaysaa nolol maalmeedkeena siil rabo miska noqonaayo wax oo ilmaha markaas iska yifilnaan aan iska ila maalintii
haddaba cagafta uu farsameeyay Xasan Cali maxay kaga duwan tahay cagafyada kale ee dalka dibadiisa laga keeno hawshan farsamada ahna intee sano ay ku qaadatay Xasan isaga hayno sharaxo
tan waxay aga duwan tahay in waxay wadataa kabaab ay wadataa waxay wadataa macnaa in aan buu ku xiran tara umar aliraad kuwaasna saxan waa tara umarka saxanka tara umarka macnaa afal badan tara umarka meesha falo waa kurdada waa soo bixina arad mid hoos soo saara amadi kor jirtana hoos as dejina marka siyaas darteeda kurdada saas ay u isulee markii intaan waxa sanay uu qaadatay shacbaankan kiik afar ayaan bilaabay hadii afar sano weey iyo xaalad kale inta lagu sameeyo makiinaalka tumooga ku finjilka ku jafka shiida makiinaalka jafka shiida makiinaalka geedaha shiida dil rawal sameena waxa kale inta ugu weyn oo aragteen waa ka cagafkan buul farsamada inay banaanka ay tahay inay banaan ayeen oo faals ay tahay xuquuqa ka tirsan inta aan sheegay cagafkan cagafkan waxa ay dhameystirantay aan bilaabay waxaan igagoodo bishaan October 2 aan follow ku bilaabay
talaabadii ugu horeysay ee Xasan Cali waxay noqotay in cagaftii uu farsameeyay uu ku falo ilaa 3 saac beer uu isagu leeyahay oo markii hore qarash badan uu kaga bixi jiray
markay ugu horeysa hal saac aan falay markaa ugu dambeysana 3 saac aniga aan leh beertaas aan ku fadhiyay galay hortako waxay leedahay aan ba argidi aan ba argidi de dhamaato aan ba awr ay leedahay aan ba awrka de ka baxdo kawaab ay leedahay kawaab ay de ka baxdo waraab ay leedahay galeedina soo dhalata ay leedahay galeed markay soo dhalat ka dibna meeshii dad ay ka aan beelahayn waxay aan beenaysa yambo awrkii wixii aan daas ku daro macnaa falka waxa laga qaadanay 3 saac 900 laga qaadanay markii hadana waa la awra la yiraado lacag waxa ay galeysaa 1 milyan camal ay galeysaa awrkii ka baxa hadana kawaaba hadan la gala kawaaba marka la gala 3 qof ka waayeynaysa adii raashinkooda iyo macal kawaabihi ilaa 6 saac camal hadana lacag adiga 200 camal ku baheysay konta camal macal raashinka wixii markaa waa ay baaqdeenaa saaci waxaan ku fashay inaan ku falaan rabaa oo inaan ku bilaabo aan rabaa 200 maadaama uu ku kala 300 ayay
Xasan waxa uu rajo ka qabaa in qarashkii ka galay farsamada cagafta uu ka soo cishado shaqada falida beeraha deegaanka Jowhar
lacagahaas oo makiinada iga galay waa mid aniga oo jeebkeeda aan ka bixiyo iyo mid walaal aan ka soo qaado oo deen macnaa mustaqbalka iska dhiibi doonta isku halays haddii hal uu leeyahay ilaa 200 am uu leeyahay wallahi falka dii tooso waa inaan iska bixiyo waa laga yaabaa adiga kalbo saasan jeclaa hadii ilaahay raaxo inaan ilaahay tooso aan iska bixiyo aan jeclaa kalma helana waa kaas
Xasan Cali Cadow ayaa ugu baaqay bulshada reer Jowhar ee beeraleyda ah in ay ku soo xirmaan maadaama uu qiimo dhimis u sameeyay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wadamada Yurubta Bari ayaa dadka u soo ridanaya xanuunka COVID-19 waxay tiradoodu kor u dhaaftay 20 milyan. Dalalkan oo la baaxaa degaya kiisaskan cusub ee gaari heerku ugu xumaa ayaa bulshooyinkooda in ka yar kala bar waxay qaateen talaalka dhibicdiisa koowaad. Dhinaca kalena waxaa faraha kasii baxaya dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 waxaana ka mid ah wadamadaasi dalka Romania. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dalalka bariga Yurub 400 ayaa ku nool bulshada adduunka oo dhan degan. Haddana waa dalalka kiisaska COVID-19 ay caalamka ugu badan yihiin iminka. Waddanka Hungary ayaa talaalka ugu badan siisay bulshada ku nool dalkooda iyadoo 206 ay qaateen talaalka dhibicdiisa koowaad. Ukraine 198 ayaa talaalkaasi qaatay, waana tiro aad u yar sida lagu xaqiijiyay xogta ay ururiso hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO mashruuca talaalka. dadka waxaan ku soo ridanayo ayaa muddooyinkii u dambeeyay soo tarayay xilligana qiyaastii 387,000 oo qof ayaa xanuunka qaadaya maalintii waana tiradii ugu badnayd ilaa bishii November ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa la xaqiijiyay in 3 dal ee adduunka dadka ugu badan ay u dhimanayaan xanuunka COVID-19 ay ku yaalaan qaarada Yurub wadamadaasina waa Ruushka Ukraine iyo dalka Romania محمود عرب السبوب وهو يمدح بنانو دقال مقالدة كيف عاصمة يوكرين أي يقور همي حالة كوفيد استقال يتبن هلك أي دل كاسم رئيسو
آلياد بل عبد الحافظ وما سنتحي سيدة لغسو حيقان أيو حرمها عاصمات كتزوينها دل كيوكرين وحا أو سر رسميا أو أصيبا ما وغود عي عذر كوفيد استقال يتبن كوفيد يتبن كون أفر بغول لحية تتبعات تنقف صدح بقول إيه اللي إحنا كمي دواشق عليها دريال كعافيماتك أو أصيبي عذرك كوفيد سقالية طبان تن إيو بلوغي أولا لها تلال كعبد حافظو وحالة تلالي داد غاري إيا بقول إيو كوبي لبعتن سقال بقول إيا سقالي لبعتن قف أفر إيا لاتنكي ساعدود إيلا صور دعفينا وحا عبد حافظو عسبتال لبالا لغي لبكون إيشان بقول أو قف صدح بقول إيو كنتن إلا شان بقول أو بكان ayaa ay u dhintay cudurka COVID-19 maanta baarlamaanka dalka Ukraine ayaa kulan isugu imanaya ama yeelanaya waxayna doonayaan inay ka arrinsadaan in xayiraad lagu soo rogo dalka Ukraine si aanu u fidin cudurka COVID-19 waxana xayiraadaha si lagu soo rogi doonaa isu socodka gaadiidka iyo tirada dadka rakaabka ah ee baabuurka dadweynaha fulaya iyo sidoo kale in aan loo safrin gobolada uu cudurku ku badan yahay
agaasimaha xaaladaha degdega ah ee ururka caafimaadka adduunka Mike Ryan ayaa sheegay kadib markii la qaaday xayiraadihii dalalkaasi saarnaa iyo iyadoo xilligii qaboobuhu bilowday ay kiisaska xanuunka COVID-19 dalal badan oo bariga Yurub ku yaala cirka isku sii shareereen magaalooyin badan oo ay ka mid tahay caasimadda Bulgaariya waxa ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo kadib markii ay dawladdu ku soo rogtay goobaha ay bulshadu isugu timaadeen lagu galo shahaado cadeynaysa qaadashada tallaalka kiisaska ugu badan ee cusub ee COVID-19 bariga Yurub waxaa laga helay dalka Ruushka iyadoo 5 daqiiqo laga helayo 1,210 qof waxaana culays weyn soo fuulay adeegyada caafimaadka ee dalkaasi sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Mikhail Murakhsho magaalada Moscow oo ah degmada ay dadku ugu badan yihiin Ruushka waxaa maanta laga bilaabay la xiray dhammaan xarumaha ganacsiga marka laga reebo dukaamada laga adeegto badeecadaha muhiimka ah iyo farmasiyada dalalka kale ee Yurub Slovakia 3,480 kiis oo cusub ayaa laga helay waana waddanka Yurub tallaalka ugu yar ay dadku qaateen Britain waxaa soo baxay calaamado muujinaya in wasaaradda caafimaadka culaysyo badan ay soo fuulayaan iyadoo kiisaska COVID-19 ay maalinba maalinta ka dambeysa soo badanayaan waxaana laga cabsi qabaa in dalka xayiraada lagu soo rogo ka hor fasaxa Christmaska oo ku beegan bisha December ee fudda inagu soo haysa 2,900 kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 ayaa Britain laga diiwaangeliyey 24 saacadood ee u dambeeyay halka ay 115 qofna u dhinteen xanuunka toddobaadkii aynu soo dhaafnay 327,573 qof ayaa Britain laga helay xanuunka waana kor u kac dhan 117.9% Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
dhegeystayaal markana ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha aan ku bilownay dhinaca iyo dalka Ingiriiska kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa si weyn ugu tumatay kooxda Manchester United oo ay ku garaaceen 5 gool iyo waxba kadib markii ay ku booqdeen garoonkooda Old Trafford kulankan oo ka tirsanaa horyaalka Premier League ayaa sidoo kale loo tiriyaa kulanka ugu adag ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska 3 ka mid ah goolasha waxaa dhaliyey Mohamed Salah labada kalena waxaa u kala dhaliyey kooxda Liverpool Naby Keita iyo Diego Jota Manchester United ayaa xalay waxaa ka muuqday isku dhexyacsanaan iyo jahwareer taasoo kaliftay in goolasha intaa la eg shabaqooda lasoo taabsiiyo guldaradii xalay ayaa cadaadiska kusii kordhinaysa tababare Ole Gunnar Solskjaer oo in muddo ahba xal ula dhibaatada haysata kooxdaasi tan iyo intii uu shaqada ka fariistay Sir Alex Ferguson oo guulo caaqibo leh kooxdaasi lasoo gaaray هدبوريها في او ايدا نور حسن نور عيارتي حالي داوني ايام ويديي وحي كقل دمي كوحدة مانشستر يونايتد
وحكالية كقل دمي الاسكرة عيوحي هايين شحدي يو فلسفدي يقاب عيارتكي وكو عياري تابراها كوحدة ننكل ايراد اولي جنر صالشا انتي داوتي غار اهان تاقرياش مانشستر يونايتد ندتك كفالو دي عيارها عيارتوي دي هرا اي عسلاتي اي هادة تليفشينة دا كتبية عيارها لما انتو دو حيسكرها عين المسؤوليات دا وقاضي امو قادن دونو تبابراها اساقا اي نفرتكو قدن تهي ساوتو اه مأهين وكليا عيارتي اي لعيارين ليفربول شلي اي قول درادو عوليسو قارتي اي تن ايو سيد حد السنة الى صور دافاي سيدي لو قدي باي معركتي اوغانكا اما تبابركا كوحدة منجيس يونايتد سولجا مرنمو اوسن لإيمانين قاب عيارت غنفية تاقر ياش منجيس يونايتد تن او قدران نوحي تهي ان حل عيارت كان او لحق بضن اي مامولك كوحداني اي كوحدة قليين سيدا ايقو اصوك دي سانجو او قدوات بقول مليون دولار لغسو بحي دافعي ريال مدريد اي حولك فرنسيس كيفران او رنتي اه دفاع خبرد وين له ايو كريستيانو رونالدو او انقان او كميدا عيارتوي دي اوغو ناكسن دوني دو كوبادا عكتا اي عيارتوي دي هر اوجوك تي سيدا بقبو اوكالي مركا انتاس مركا الاسكود درو وحاسو بحيس ان مانشستر يونايتد مركا بدمد لو فيريو اي هي هيان عيارتوي مهم اه لكن دبكو اي هاي تبابراها مركا وحين او اكتهاي ان تبابراها ان او اسكتك الدوغنو اما شاقادا لغا عيرين دوغنو
kulamada kale ee xalay la ciyaarayna waxaa kamid ah kii kooxda Leicester City ee labi halka kaga badisay kooxda Brentford West Hamna waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Tottenham dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ga ayaa la ciyaaray iyadoo Atlanta iyo Udinese ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen Fiorentina waxay 3 iyo eber uga badiyeen Cagliari Verona 4 iyo hal ay ku garaaceen Lazio Roma iyo Napoli eber iyo eber ay ku kala baxeen halka kooxaha Inter Milan iyo Juventus ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen horyaalka La Ligana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray Sevilla ayaa 5 iyo 3 ku garaacday Levante Real Madrid labi hal ay ku garaaceen kooxda Barcelona waana kulanka loo yaqaan El Clasico da Real Betis 3 iyo 2 ay ku garaaceen Rayo Vallecano Atletico Madrid iyo Real Sociedad labi iyo 2 ay isla dhaaf waayeen markeenii ciyaarahana waa naga intaa
ciyaarihii iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursa samakaab aanu intaasii ku dhaafno markana dhinaca heesaha codka Seenab Ciiga heesii Jaalale jalale iyo kasteen biga yaan idaacadeenni arurimo ku soo gabagabeenayna intaan marka la hawada ku kulmi doono xagina saacadu markay tahay kooda iyo barka duhurnimo waad degsan doontaan barnaamijka dhalinyarada maanta nabadgelyo
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. A former senior Saudi security official who helped oversee joint U.S. counterterrorism efforts claims the kingdom's crown prince once spoke of killing a sitting Saudi monarch before his own father was crowned king. The former official, Saad al-Jabri, did not provide evidence for the claim to the CBS News program 60 Minutes, which aired Sunday. It is the latest attempt by the ex-counterterrorism official to try to pressure Prince Mohammed. The al-Jabri family says the prince has detained two of the al-Jabri's adult children to try and force their father back to Saudi Arabia, where he is wanted for alleged corruption. Southeast Asian leaders are meeting this week for their annual summit, where Myanmar's top general, whose forces seized power in February and shattered one of Asia's most phenomenal democratic transitions, has been shut out for refusing to take steps to end the deadly violence there. Myanmar defiantly protested the exclusion of the senior general Min Aung Hlaing, who currently heads its government and ruling military council, from the summit of the Association of Southeast Asian Nations. Brunei, which currently leads the 10-nation bloc, will host the three-day meeting starting on Tuesday by video due to coronavirus concerns. The talks will be joined by President Joe Biden and the leaders of China and Russia. They're expected to spotlight Myanmar's worsening crisis and the pandemic, as well as security and economic issues. Again, Southeast Asian leaders in the meeting this week for their annual summit have now blocked Myanmar's top general from attending. There is more available at voanews.com. This is VOA News. Democratic U.S. Senator Joe Manchin appears to be on board with a White House proposal for new taxes on billionaires and certain corporations to help pay for President Joe Biden's big domestic policy bill. A person who requested anonymity to discuss Manchin's position tells the Associated Press the senator is agreeable to the White House's new approach on the tax proposals. Biden spent hours Sunday at his home in Delaware with Manchin and Senate Majority Leader Chuck Schumer. Democrats are trying to wrap up talks on the social services and climate change package, now being eyed at $1.75 trillion, although that figure could climb higher. A northwestern Chinese province heavily dependent on tourism closed all tourist sites on Monday after finding new COVID-19 cases. Gansu province lies along the ancient Silk Road, and it's famed for grottos filled with Buddhist images and other religious sites. The National Health Commission said 35 new cases of local transmission had been detected over the past 24 hours, four of them in Gansu. Another 19 cases were found in the Inner Mongolia region, with others spread across several provinces and cities. Residents in parts of Inner Mongolia have been ordered to stay indoors altogether. The Guatemalan government has declared a month-long dawn-to-dusk curfew and banned public gatherings in the northern coastal province of Izabal, following 2 days of protests against a mining project. Thousands of police confronted demonstrators angered by a nickel mine run by the Swiss-based Solway Investment Group. Protesters say they weren't consulted about the mine and lobbed stones at police, who responded with tear gas and stones. Country's highest court has suspended operations at the Phoenix mine because it ruled that indigenous groups in the area had not been properly consulted about the project. And residents have set up protest encampments and held marches demanding they be included in the consultation. Mali's interim authorities will confirm a date for post-coup elections at the National Reform Consultations in December. A representative of a UN Security Council delegation said this after talks Sunday. The timeline is a further sign that Mali's military leadership is likely to extend an 18-month transition to constitutional rule that it originally promised would culminate in presidential and legislative elections on February 27th of 2022. And Haiti's capital has been brought to the brink of exhaustion by fuel shortages after staggering along despite an earthquake, the assassination of the president, gang violence, and mass kidnappings. More than 2 weeks of fuel deliveries interrupted by gang blockades and abductions have been an issue. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Mbati in Washington. Today is Monday, October 25th, and here are some of the stories we are covering. Uganda police say a Sunday bomb blast in the capital Kampala was the work of terrorists.
Our joint task teams of experts from counterterrorism, intelligence, and investigations have confirmed the incident was an intentional act of domestic terror.
Aid agencies in Somalia's Guri Seal district suspend operations due to fighting. The U.S. and Zimbabwe continue cooperation to improve health services to Zimbabweans. Sierra Leone's gender minister will join us to discuss the country's gender parity bill introduced in parliament. And Eswatini political parties and civil society reject King Mswati's call for dialogue amid protests.
We can't go to a venue which is a predetermined outcome, and we have no control on the agenda of the meeting. The environment, in our view, as divine, is hostile to the pro-democracy voice of the country.
And Benin legalizes abortion across the board. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Blast at a bar has killed at least one person and wounded seven others in the Ugandan capital, Kampala. President Yoweri Museveni says the incident appears to be an act of terrorism. Halima Atumani reports from Kampala.
President Museveni made his comments Sunday in a series of tweets pledging to bring the perpetrators to justice. His remarks come hours after Saturday's explosion ripped through the Digida bar, which was crowded with people eating and drinking. Nawaiso Jemima is a waitress at the bar. She says, "We thought there were gunshots, considering the fact that this bar had been talked about in the news." She also says, "We were shocked to see all the chairs had burned. Beer bottles were broken. I turned to see a colleague's back had been torn to pieces. Another had his hand and feet torn off." Police spokesperson Fred Enanga says their joint task force team also categorized the incident as an act of terrorism.
Three men, disguised as customers, arrived at the eating point at around 8:30 p.m. And among these three, one of them was carrying a polythene bag containing unknown items that he placed under the table where they sat. They disappeared afterwards, abandoning their package at the scene.
Enanga says the explosion covered a radius of 5 square meters, suggesting an improvised explosive device was used.
Our joint team of bomb experts has established that the explosion was out of a crude device, which was assembled using local materials of nails, other metallic fragments.
There has been no claim of responsibility. Earlier this month, Britain issued an alert in which it warned that terrorists were planning attacks in the African nation. But Ugandan police say at this point there is no link between the Saturday night incident and the warnings. Halima Athmani for VA News, Kampala.
The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, known as OCHA, says aid agencies in the Guri Seal district of Somalia have suspended operations because most of the residents there have fled the town. OCHA says there is a need for urgent food, shelter, water and sanitation, and protection assistance for the affected people. There was fighting over the weekend in the Somali state of Galmudug between the Somali National Army and the Alusunawal Jamal. Abdi Malik Abdullahi is a Somali analyst from Mogadishu. He tells me that besides the humanitarian concerns, the fighting is jeopardizing the overall campaign against Al-Shabaab.
In the past week or so, particularly the last 2 days, there have been intensified fighting between government force led by Galmudug Security Force together with the SNA and the Danab Commando, trained by the U.S. on one side, and the Ahlus Sunnah wal Jama'a forces on the other end in Gureel town, which is around 65 kilometers south of Dusamaret. At least 20 soldiers were killed from both sides. As per the official figures, almost more than 50 were injured from both camps. many of the people from the town have also fled, and there is a huge displacement. And as we speak now, both sides are claiming that they are still in the town.
Why is the federal government forces, why are they fighting this group?
I think it has something to do with what happened in the past. The current Gelmudu administration came into being in February 2020, and it didn't just come up. It came up after a serious fight between Gelmudu and government forces with the Ahlusunnah Jamaa, who were initially controlling this region. So after almost 2 years, the Ahlusunnah Jamaa group regrouped and, sort of mobilized their supporters and managed to capture Gurial town, where the fighting is currently ongoing. That was early this month. In the past few weeks, the Gelmudug security forces, aided by the government forces, were also mobilizing and sort of preparing for this offensive. So it basically comes down to who controls what. In the meantime, the common enemy seems to have been forgotten.
That is exactly what I wanted to ask you. You said the common enemy. What does this mean for the fight against Al-Shabaab? Which poses the most threat to the Somali state?
It means that particularly security priorities have been neglected and downgraded, in the sense that all this, army and artillery and weapons ought to be, to have been, used against the Al-Shabaab, which is against the existence of force camps. But that's not what's happening at the moment. So it's a failure in leadership in this region and in Somalia as a whole.
Abdi Malik, thank you so much. It's so nice to talk with you.
Welcome, James. It's been nice to talk to you as well.
That was Somali analyst Abdi Malik Abdullahi speaking with us from the capital, Mogadishu. The U.S. Embassy in Zimbabwe says joint effort by the two governments to improve health services to citizens are going well, despite what many observers say are often strained relations between Washington and Harare. Rutendo Mawere reports from the Zimbabwean capital.
The acting U.S. ambassador to Zimbabwe, Thomas Hastings, recently commented on the successful collaboration between the two governments during a recent tour of the Rujeko Clinic in Harare, Svarasekwa Sebab. The center is one of several health institutions supported by the U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief, or PEPFAR. Ambassador Hastings told the press that the U.S. is working to provide much-needed assistance to the country's health sector.
Yes, I'm happy to say that although the U.S. government and the government of Zimbabwe have some differences, those differences really do not get in the way of the health assistance that we provide. There's been tremendous stability from my government in support for PEPFAR and the fight against HIV/AIDS. The program is in its fourth president now. Under President Bush, President Obama, President Trump, and President Biden, we've continued to support PEPFAR and continue to support interventions in Zimbabwe.
Hastings said various funds provided by the United States have helped Zimbabwe prevail in the fight against HIV and AIDS.
And the fact is, the fight against HIV and AIDS has been a real success in Zimbabwe over the 18 years of PEPFAR and even before that, other forms of support.
Harare City Health is the city council's department that oversees all local clinics providing primary health care to Harare residents. Speaking on behalf of the Director of Health, the city's epidemiologist, Dr. Michael Vere, says the U.S. PEPFAR program has helped address some of the challenges facing Zimbabwe's health sector.
The project is a very noble project for the city of Harare. It is a project that has had a profound impact in terms of some of the indicators that we check, especially with regard to HIV, with regard to cancer screening. For example, with HIV, the minimum required is 79%, and we have been able to surpass that treatment of cervical cancer lesions.
Vera acknowledges that poor salaries for health workers have led to a shortage of health workers in the city council. But he says PEPFAR has helped address this challenge. For VOA, this is Rutendo Mawere in Harare.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, October 25th. In Eswatini, formerly Swaziland, representatives of civil society organizations, political parties, and concerned citizens have rejected a call for dialogue by King Mswati III through Sibaya, a people's parliament. The Southern African Development Community, NUASADC, had recommended such dialogue, but the multi-stakeholders forum says Sibaya is not an appropriate venue for an inclusive dialogue and has no significant value in shaping the destiny of Eswatini. Tulani Maseko is chairperson of the multi-stakeholders forum.
We reject Sibaya as a platform for engagement and dialogue in Swaziland. In our view, Sibaya has completely failed over the years to respond to the call for engagement and democracy in Swaziland. Sibaya is a window dressing exercise. We have no control on how it is managed. We have no control on the chairmanship. So we can't go to a venue which is a predetermined outcome, and we have no control on the agenda of the meeting. The environment, in our view, at Sibaya, is hostile to the pro-democracy voices of this country.
But the Eswatini constitution says that the people, through Sibaya, constitute the highest policy and advisory council of the country.
You would have noted that in our five-point plan, we are calling for a new democratic constitution. The essence of that is that we cannot continue to pretend as if what currently exists as a supreme law is of any help to us. We are in this crisis fundamentally because this very constitution was crafted with the intention to entrench an undemocratic oppressive system. We cannot therefore be subjected to an oppressive document. Number two, the king cannot pretend to follow the constitution when he himself is the number one culprit to undermine and disrespect this very constitution. So he cannot pick and choose when to comply with it and when not to comply with it. We are demanding a process where we shall go into the forum as equal partners into the discussion, not the words where he subject. That must come to an end. We reject this thing with the contempt that it deserves.
But the king's appealing for calm. He says that there can be no dialogue while there is violence going on in the country.
The question is, who's perpetuating violence? We are not the ones who are killing people. We are not the ones who are maiming and breaking the bones of the Swazi people. We are not the ones who go in the middle of the night, house to house, to brutalize and torture young children for standing up and demand democracy. If we need to create an around of camp, it is for the king and government to ensure that the environment exists, not for us.
So what do you want in terms of how this process can come to an end? Because there has to be some dialogue.
We are the ones who have been calling for dialogue for the last 34 years. We cannot now refuse to dialogue. But the term then, condition of engagement, cannot be set upon us by the king. We don't want to dialogue with the king as a person. What we are calling for is the king to ensure that its government has the capacity and the mandate to engage with the pro-democracy movement.
Mr. Maseko, thank you so much. It's always very nice to talk with you.
My pleasure. Thank you so much.
Tulani Maseko is the chairperson of the Multi-Stakeholders Forum of Eswatini. He was speaking with us from the capital, Mbabane. Sierra Leone's Minister of Gender, Mati Tarawale, says in today's patriarchal world, gender inequality is not unique to Sierra Leone, nor is it an African phenomenon. She says gender disparity in Sierra Leone is exhibited in the form of domestic and sexual violence, high teenage pregnancy, and high school dropout by girls, and lack of political representation. But Tarawale says President Julius Maada Bio has made good on his 2018 campaign promise to increase female representation in politics. Last week, Tarawale presented to Parliament a bill calling for 30% representation of women in Parliament.
The bill has four key provisions. Provision one speaks to a minimum of 30% elective positions for either gender, male and female. Provision two speaks to a minimum of 30% of appointive positions of either gender, and by appointive positions we mean ministers, heads of power status, ambassadors, board members, and that sort of thing. Provision three talks about access to finance. The bill gives the authority to the Ministry of Finance and the Bank of Sierra Leone to engage financial institutions and develop a new sort of methodology or new idea or system on how to increase finance to women. The fourth provision is what I call gender mainstreaming or some sort of gender mainstreaming, because it speaks to equal pay between male and female for equal work of equal value. And it also speaks to institutions, be it private or government, to have a minimum of 30% females or women within their employment.
What would you say is the level of female participation right now in the Sierra Leone Parliament?
The current parliament constitutes 12% women, and that is unacceptable, particularly where you have 52% of the population being women.
What about President Madabio's own cabinet? What's the level of female participation in President Madabio's cabinet?
On appointive positions, currently for women, you're talking cabinet positions, you're talking heads of parastatals, you're talking deputy ministers. We're averaging 21-22%. So even though that's higher than the elective sort of positions, it's still below, you know, the minimum 30 that women are asking for.
Why do you think, Madam Minister, that women have had a difficult time in terms of representation, and how do you think this can be alleviated?
The world is patriarchal, and gender inequality is not a Sierra Leonean phenomenon, nor it is an African phenomenon. It is a global one, and the inequality is manifested in different ways depending on where you live. In Sierra Leone, we see it in the form of sexual violence, we see it in domestic violence, we see it in high teenage pregnancies, we see it in high dropout of girls in school. And addressing the issue requires a multitude of initiatives. And one of them is the bill. And what the bill will do is address the economic and the political disadvantages that women face and redirect that so that we have more women participating politically and more women being involved in the governance space.
Nati Tarawale, Sierra Leone's Minister of Gender. She was speaking with us from the capital, Freetown. Benin's parliament voted last week to legalize abortion across the board. Previously, abortion was permitted if the pregnancy posed a threat to the life of the mother or was the result of rape or incest. Now, the new law allows abortion within the first 3 months of pregnancy if it would aggravate or cause material, educational, professional, or moral distress incompatible with the woman or the unborn child's interest. Andre Dosa is editor-in-chief of Channel 3 TV in the Benin capital, Cotonou.
It should be remembered that this law already existed since 2003, but it did not really make it possible to fight against clandestine abortion, which are a real social problem in our country. In Benin, more than 200 women die each year as a result of clandestine abortion. First, the government decided to strengthen the law. Now, with this new law, abortion is legalized. Women can legally abort without taboos in adequate health centers.
How prevalent is abortion in Benin? In other words, what do you think motivated the members of parliament to vote in favor of abortion?
As I told you, abortion is a real social scourge. Many women come down to us because of illegal abortion. According to the Minister of Health, more than 200 women die each year from abortions. Many young girls drop out of school because of this phenomenon. This is what really motivated the parliament member to vote this law.
I'm sure there are some people in Benin who are opposed to legalizing abortion. What are their arguments?
Obviously, this law provokes a lot of reactions. Many citizens are opposed to this law. all religions have expressed their concerns. Benin is a country where traditional religions are well established. People are very torn from moral values and think that abortion is a bad practice. The Catholic Church has also made a statement asking Parliament members not to pass this law. The President of Parliament also openly opposed.
So, Andre, what's next for Benin? Is there any debate in Parliament about gay rights in Benin?
I fear that the question of homosexuality cannot pass so easily. The vast majority of the Beninian society is still hostile to LGBT people. People remain very conservative on this issue and certainly will not accept it.
Andre Dossa is the editor-in-chief of Channel 3 Television in the Benin capital, Cotonou. Time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the Valencia Marathon, where Ethiopia's Letsinbet Gide smashed the women's half marathon world record on Sunday, finishing in 1 hour, 2 minutes and 52 seconds. The 23-year-old Gide, who's also the world 5,000 meters and 10,000 meters record holder, shaved more than a minute off the previous half marathon mark of 1 hour, 4 minutes, 2 seconds, set by Kenya's Ruth Chepngetich this year. In the men's race, Kenya's Abel Kipchumba made a late charge to win in 58 minutes, 0.7 seconds, moving him to sixth on the world all-time list. Fellow Kenyans Ronald Kipruto was second and Daniel Matieko was third as the top seven men finished the World Athletics Elite Level Road Race inside 59 minutes. Staying with athletics, Olympic running greats came together on Saturday to bid farewell to rising Kenyan star Agnes Tirop, whose mother earlier this month sent shockwaves across the nation and the athletics world. A double world championships bronze medalist tipped for future stardom on the track, Tirop was buried in a white casket in central Kenya on what will have been her 26th birthday. Perez Chepchichir, Olympic marathon champion, and Amos Kipruto, men's marathon bronze medalist, paid glowing tribute to the slain long-distance Olympic runner.
It was a bad moment to us, and Agnes Tirop is our champion. It was so sad to me.
I remember Agnes and 2019, when we were in World Championship, because Agnes got a bronze medalist in 10,000, and I got a bronze medalist in marathon. It's really painful.
At the burial of Tirop, Athletics Kenya President Jackson Tuwei unveiled plans to honor Tirop.
We are going to honor our athlete, Agnes Tirop, by giving her the name of Agnes Tirop Memorial Cross-Country Tour in Eldoret.
Tirop's body was found on October 13th with stab wounds in the bedroom of her home in Etienne, a high-altitude training hub for top-class athletes. And out of football news, COSAFA Women's Championship winners Tanzania have been eliminated by Namibia from the TotalEnergies Women's African Cup of Nations Morocco 2022 qualifier after a 3-2 defeat on Saturday. The Twiga stars were smartened from a 2-1 loss suffered no thanks to Zenetha Coleman's brace at the National Stadium Dar es Salaam 3 days ago. Elsewhere in Ghana, the Super Falcons of Nigeria made it through to the second round of qualifiers despite a disappointing 1-0 defeat to West African rivals Ghana in Accra on Sunday. In Nairobi, Kenya recorded heavy double triumphs after thrashing host South Sudan 7-1 and progressed to the second round on a 15-1 goal aggregate on Saturday. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, October 25th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Ricky Stryak, as well as sports editor Samson Omale, along with all our engineers, I'm James Butte in Washington, wishing you will have a great week.